Hebrewfo ti du baako. Na afei gyidi ne ade a yɛn ani da so ho ahotoso, ne nneɛma a yɛnhu adansegye. Na eyi mu na tetefo no nyaa adanse pa. Gyidi na yɛde hu yɛn adwene mu sɛ wɔde Onyankopɔn asɛm asiesie mmeresanten mu na santen, ma nea ani tua fi nneɛma a ɛna adi mu na ɛbae. Gyidi na Habel de bɔ afɔre a ɛso kyɛn Kain de maa Onyankopɔn. Ɛno so na ɔnam nyaa adanse sɛ ɔteɛ, efisɛ Onyankopɔn dii n'ayɛyɛde ho adanse, na ɛno so na ɔnam wui a ɔda so kasa. Gyidi nti na wɔfaa Enok kɔe na wanhu owu, na wanhu no sɛ Onyankopɔn abɛfa no kɔ nti a, na ansa na wɔfaa no kɔe no, onyaa adanse sɛ ɔsɔ Onyankopɔn ani. Na gyidi nnim a obi ntumi nsɔ ani, na ɛsɛ nea ɔba Onyankopɔn nkyɛn no sɛ ogye di sɛ ɔwɔ hɔ, na ɔyɛ wɔn a wɔhwehwɛ n'akyi kwan no katuafo. Gyidi na nea wonya hui ho asɛm baa Noa nkyɛn no, ɔdedaa ne ho so siesie adaka maa ne fi nkwagye. Ɛno so na ɔnam buu wiasefo na ɔyɛɛ gyidi ho trenee difo. Gyidi na wɔfrɛ Abraham no, ɔde tie fi kɔɔ baabi a daakye obenya hɔ sɛ agyapade, na ofii adi a onnim nea ɔrekɔ. Gyidi na ɔde kɔyɛɛ ɔhɔho bɔhyɛ asase no so sɛ ananafo de so, na ɔne bɔhyɛ koro no ara difo Isak ne Yakob tenaa ntamadan mu, na ɔtwa nkurow a ɛwɔ nhyɛase a ne kyekyefo ne yɛfo ne Nyankopɔn. Gyidi na Sara nso de nyaa ahoɔden nyinsɛn ɛberɛ a wɔatwa ne nyin mu, efisɛ obuu nea ɔhyɛɛ bɔ no nokwafo. Enti nso na obiako a ɔwui mpo wuu nnipa a wɔdɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano nwea a wontumi nkan. Gyidi so na eyinom nyinaa wuwui a na wɔn san kaa bɔhyɛ no, na mmom wohui akyirikyiri nkogye dii yɛɛ no atu kae se wɔyɛ ahɔho ne amamfrafo asase so. Na wɔn a wɔka saa no, wɔde kyerɛ sɛ wɔhwehwɛ kuro bi a ɛbɛyɛ wɔn ankasa de, na sɛ wɔde nea wofi mu baa no a anka wɔwɔ adagyew sɛ wɔbɛsan akɔ. Na afei wɔhwehwɛ kurow a ɛyɛ kyɛn so a ɛne ɔsoro de, nti wɔn ho nyɛ Onyankopɔn aniwu sɛ wɔbɛfrɛ no wɔn Nyankopɔn, efisɛ wɔasiesie kuro bi ama wɔn. Gyidi nti na wɔsɔɔ Abraham hwɛe no, ɔde Isak kɔbɔɔ afɔre, na nea ogyee bɔhyɛ no de ne ba koro no kɔmae, ɔno na wɔka kyerɛɛ no se,
Isak mu na wɔbɛfrɛ w'asefo.
Osusuu sɛ Onyankopɔn betumi anyan no afi awufo mu po, ɛhɔ nso na onyaa no bio wɔ mfato ho mu. Gyidi na Isak de nhyiraa Yakob ne Esau nneɛma a ɛbɛba ho. Gyidi na Yakob rebɛwu no, ɔde hyiraa Yosef ma baanu no, na omia ne pomatiri sosɔre. Gyidi na Yosef regyaa mu no, ɔde bɔɔ Israel ma fi a wobɛfi akɔ no din, na ɔhyɛɛ ne nnompe ho samansew. Gyidi na wɔwoo Mose no, nawofo de koraa no so asram abiesa, efisɛ wohui sɛ abɔfra no ho yɛ fɛ na wɔansuro ɔhene mmara no. Gyidi nti na Mose nyin no, wampɛ sɛ wɔfrɛ no Farao babeaba, na ɔpaw sɛ ɔne Nyankopɔn man behu amane mmom kyɛn sɛ ɔbɛte bɔne mu dɛw na tiaa bi. Obuu Kristo ahohora sɛ ahonya kɛse sen Misraim ahonyade, efisɛ ɔhwɛɛ akatua no. Gyidi nti na ogyaa Misraim a wansuro ɔhene abufu, na omia n'ani tenaa mu sɛnea ohu nea wonhu no no. Gyidi na ɔde dii twam ne mogyapete no, na mmakan no sɛefo no anka wɔn. Gyidi na wɔde twaa Melpo no sɛ fam awo, ɛno na Misraimfo resɔre ahwɛ no ɛmene wɔn. Gyidi nti na Yeriko afasu a wotwaa ho hyiaa nnanson no dwiriwii. Gyidi nti na aguaman Rahab a ogyee akwansrafo no asomdwee so no ansɛe amfra wɔn a wɔannye ani no mu. Na ɛdɛn na menka bio, na sɛ mereka Gideon, Barak, Samson, Yefta, Dawid ne Samuel ne adiyifo no ho asɛm a anka adagyew bɛbɔ me. Wɔn na wɔnam gyidi so ko dii ahenni horow so nkonim, dii asɛntene, nyinyaa bɔhyɛ, siw agyataano, dum ogyatumi, guan nkranteano, nyaa ahoɔmmerɛ mu ahoɔden, yɛɛ ɔko mu ahoɔdenfo, kaa ananafo mpɛsoa gui, mmea nsa kaa wɔn awufo a wɔsɔree, na ebinom nso wɔde wɔn goru atɔperɛ na wɔampɛ ogye, na wɔn nsa aka owu sɔre a ɛyɛ kyɛn so. Na afoforo huu animguasede ne ɔhwe mpɔkyerɛ ne dua mu nanso wosi wɔn abo de ɔwan pae wɔn mu sɛ wɔn hwɛe, de nkrante kunkum won wo chingwan ting ni mrechi huma mu ehia won ohu gwan won ohu amane wa wan se wiase wo chinchin saraso ne mepaw so abodan ne asase so atumu na inum nyina won nam gidi so nya adanse pa no won sa anka bose no ifi se onyangopon asiesi biribia eye chenso asie yen na wan kwati yen anye won pe